you're driving me crazy. Crazy. Waseka wanga malaika. Amanyo gega tukulanga keboza mata. It's unbelievable. Nzichukira rena sofo kumulaba. Yampita, excuse me lady. Oh gosh, naunga. Obugambo bwe yugiranga bubonye omutima ogubunya ebiwundu ku bulungi bwe nga sisobola kugaana ate nga kizibu nga kizibu nga kizibu okukkiriza nti ali awonange nonya akafo kye mukweka agayaye kigata musange besunga lwe bali musanga nga talinange balyoke bemole. Oh my baby, Chifananyi choche chinzijira baby. Nimirenga lozo zigonda zilingazo seba kola mupamba. Ama sugu galina manye we mbambu zimazima kakola angasola. You're driving me crazy and I'm in pieces. Oh, I'm gule moli. Sia jula gaya ye. Nonya kapoche mukweka.
www.mp3ugandanmusic.com